yangazi kunyuge kanjanwe babo yemlonye liwezindwe baba ngazi kunyuge kanjanwe babo yemlonye liwezindwe baba noma ngabe kunzima noma ngabe kunzima kukuninje wemkhululi wami uzube nami
We have a
no more.